baby kazoze. Bite, mama kona pesa bro. Wife, mbono umesoto kona
kini mbili.
Halo, unakolu, unafika na kumalo. Mini soja kwa nginyo mi buffalo. Alikuja kazame kagoma kapewa kubaki ya kabaki ya megopa to. Ah, unapenda na kasi na ah, unawika na miujiza. Nililewa na manzi yako na huku kuwa
ah. Send me a kiss. Ukini miss WhatsApp nitaku.
You say you don't. I know that you lying, girl. I know that you like to. You say you don't miss me, and that's sure.
And that's sure.
Your way of denying that kidogo ni meku. Bigger your snap, baby, send it. Bigger na your dera or less. Okay, dance, okay, waku na question. I really don't mind looking sent through. Hey, so
send me a snap.
Send me a snap.
Send me a kiss.
Send me a kiss.
Okay, ni miss. What's up, nitaku.